CKMusicPromos.com.
Another song. Trix Music.
Nizaliza kita, boimba kanimbo kakoye. Nizapita kuja, kumeneva mapeze kabanza koye. Nizaliza kita, boimba kanimbo kakoye. Nizapita kuja, kumeneva mapeze kabanza koye. I want them to sing along. Kaliche fiaga, kaliche fiaga, kaliche fiaga. I want them to sing along. Kaliche fiaga, kaliche fiaga, kaliche fiaga. I want them to
I think
sing
I would
along.
Take you out, nizagula pona antazi.
Pona antazi.
Dilimbe na kanimbo iwe na neti, tanye na madansas. You should let them hear, mwamene imambeke la voko yako. Deliver to them, vamene vama kangi wachita wanzako. Hey, mpaka afine sense, si wazazi wati wadachi sense. Ivi veti chita gudu itaute, nifuno kumana na people's day. And it's today mpaka afine sense, si wazazi wati wadachi sense. Ivi veti chita gudu itaute, nifuno kumana na people's day. And it's today, nizaliza kita, boimba kanimbo kakoye. Nizapita kuja, kumeneva mapeze kabanza koya. Nizaliza kita, boimba kanimbo kakoya. Nizapita kuja, kumeneva mapeze kabanza koya. I want them to sing along. Kaliche fiaga, kaliche fiaga, kaliche fiaga. I want them to sing along. Kaliche fiaga, kaliche fiaga, kaliche fiaga. I want them.
Can you
to
call me your friends? Can you wakazi wacha? Nifuna kuziwa kapenda vama nirata. Baleke bafine madansi ya nipanga. Pepe, sinza iwala ndiwe wanga. Pepe, can you bring it down? Take it up, put it in the pants. Do it like the way I know you are on elepo vanzako. The way I will play your song, I will sing with joy.
As afina sense,
paka afine sense. Si wazazi wati wadachi sense. Ivi veti chita wudu itote, nifuno kumana na people's day. And it's today. Nizaliza kita, boimba kanimbo kakoye. Nizapita kuja, kumeneva mapeze kabanza koye. Nizaliza kita, boimba kanimbo kakoye. Nizapita kuja, kumeneva mapeze kabanza koye. I want them to sing along. Kaliche fiaga, kaliche fiaga,